ngā take o te tai tokeru.
E ngā mana e ngā reo huri noa tēnā koutou katoa, nau mahi whakapiri mai ki ngā kawenga pūrongo o te haura, atu I te whare kōrero o te hiku o te ika ko ngā take o te wā e haere ake nei. He mea tautoko e wā te me te wāngai pāho. Ko ngā kaupapa matua mo tēnei haura e whakapono ana te iwi o te rāroa kei roto I ngā mātauranga Māori te whakautu kia whakangāo I te mate kauri dieback. Ahakoa kua patua e te tai tokerau I te āwha he ua nui e kainamu mai mo te rohe nei, hei whakatepe, he karanga mai I tētahi tamāhine o te kura o Whangarei Girls High School, kia whakawhānui ake te whātoro o te kaupapa ka ora ka ako Healthy School Lunch Programs. Koia pū ngā karere e haere ake nei. Ko te matanga mahi o te iwi o te rārua ki te rangahau I tēnei mea te mate kauri dieback. Hei tā Joanne Murray, he moro I ti tēnei e ngau nei I ngā pakiaka o ngā rākau kauri. E hara tēnei te wātuatahi kua kitea I te mate ki roto I te tai tokerau, engari kā tahi anō kua hau mai ki roto ki te ngāhere o te warawara ki te raki o hokianga. E ai ke ngā kōrero a Joanne Murray e rapu ana e rātau I ētahi o ngā rongoa ki roto ki ngā pūrākau me ngā mātauranga Māori. E ai ke ngā kōrero a Murray e whakapono ana kei roto I ēnei kōrero te whakautu ki tēnei mate. Anei a Joanne Murray.
Kia huri mātau ki ngā mātauranga o tō tātu nei tūpuna. Ko rātau ngā kaipūtai ao mai rāno nō reira e whiriwhiri e kohikohi ana mātou ngā mōhioranga e pāna ki o rātou mahi kia awhina I a mātou ki te whakatūtuki e nei mahi me ki.
Kaitahi anō a te tai tokerau kua patua nei I te āwha he oe anō he ua nui kei te haere mō ngā rangi tatake nei. Timata ana a te pō o te taite mutuana hei te ahiahi o te praere kua whakaputa te karanga e Metzuvis kia matara mō ngā āhuatanga o te huarere. A he tūpatotanga mō te peo whairangi ake mō te pupuhitanga o te hau. Nā reira, kia matara. He tono kua puta I ngā ringa a Ocean Bishop Karanga he tai tamahine no te kura o Whangarei Girls High School. Neki atu I te toru rau ngā tauira iara e tai atu ki te kura me te kore kai. Nā ko tōna tono ki te kāwanatanga kia whakawhānui ake te whātoro o te kaupapa ka ora ka ako Healthy School Lunch Program ki ēnei momo kura. E ai ki ngā tatauranga, neke atu I te 60 pai heniti o ngā kuratahi o te rohe o Whangarei te ringa praua e tukuna atu I ngā tai tamahine ki te kura o Whangarei Girls High School I a rātau e pakeke haere ana. Nā he karanga nōna ki te kāwanatanga kia whakawhānui a ke te whātoro o tēnei kaupapa ki ēnei hunga. Neke atu I te kotahi mano ngā waitohutanga kua whiwhia e tōna pitihana. Nā kā te ake rā e hoa mā, koe e pū aku kawenga pūrongo mō tēnei wā, atu I te whare kōrero o te hiku o te ika ko Tiffany Pōpata tēnei e mihi atu nei. Kia ora mai tātou katoa.
Anō reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko
nā te mārua. Hei pāho.